ka u egdaro tu edit ka gan dugo ka maulo kudahi mu idna duhu shamu dimi man marigo ka fidiyo sangaror kan so dege inda dirani dayma dahi shodka markaad luqunta dadabta adba laygu didaya oo layga daraya markaad luqunta dadabta adba laygu didaya oo layga daraya indhaha deerali dumar uruufil rooni dayacshan